Get free music on mdundo.com.
Thibiti sururi kwa sote isilamia na masikini wawe huri idi kuifurahia.
Mama
tijifanya tukakukera karima tukakosa la kusema kiama kikifikia
ilmu baro
Shut up.